My name is
Banona Chongo.
Yeah, I already know what my name is. MBS Chana, Queen Mantena.
Shake DJ Mzenga.
Get him.
Nina patu wa serapa kuflowa na sivila pa baby woka. Wafuno nipaya akati ya telele yoshoka. Banona Chongo ngabalimu imaruda ukapulu muka usaenda na meno yoshoka.
Nati kuku skama bafula pa basakala. Kwa rifia my brothers bafula pa basakala. Ndimfu munga batichala. R.I.P. neni vomo gona njala. Batifenshi muka wale.
Palipe class like a school gate man. Nina malayo sulu jazz ya SD Milan. Sivanga tena ine ava maloko player. This more boy ni zina tiri ya kani.
Natiligi ya kusana ngata wate ya poseka. Biti wapusa mambala na bafana bakuseka. Nde ya viral banenga batu sembe na madega. Mwatilati chali paina teti njimbe na mzeng.
Yeah, nchenge mushe before napanga commotion. Kawele na ine ni shuzi kulila che tombstone. Jine mfumu kumayadi na mukombo. Dressed in all white,
yeah.
Nione kafulu koto.
Natika meha meha nota mafayabo. Valibanga 12 I see mbomfi ya maparabo. Super Saiyan Valley, what you think a spit is fire for ni fruity kana mango pa beef got you see that coke.
Mano ni pasambia pepa na sula mastering. Maloko wa watts mafomo windy safari. Paripe stati ya baku no mashuga mami. Umvela chati shali kwa ya titi sani.
Gabambo na nafika recite pala babaika. We light up peta fika hapa wa Jamaica. Hi but not filianga wa malaika. Going live not ija ya mawa light.
Ife ni rap iti tiesa not iti green. Seven za pakati pa usiku ngaka
zizi. Up in the middle of the night na mula la chita manga veulo da TV chita na yon paka na kumanda.
Sini marapa mochizungu ni slang ya kumaketo. Speaking fire versus fulu ni bashima pepo. Kwa rapa rapa stike ni ninga beche poliva. Dispoa na siri zila karia isha.
Nati smooth with the flow ngata parisha stike ni ne mushtike poteti ne nkushtishe so. Ipala mike maiki fetush pilepo. I speak to slay echo teti mupushkile bro.
My likes ya paneti ya saziku na maposa. Your drugs ain't going anywhere ni oponcha.
Legacy ni kumbo siya koni yao coacha. Mapato semu na mapenalty ni walk over. Kalebane in the bill, Banona Chongo.
Kamfana na sparking abaturi laliza chombo.
The way I raise dust, semu na ba mukongo.
Come together pati ya sikoro na matondo. Sichu ni yoka bafulu watameja mwenye.
Ivi boss tukumula manje wa challenge vene. Nileta game ili rare ni kabwela na mama ya melanin. Ngamilo mozaba mela.
Sisa kusebanya ndiwe cheka pususu. Shushushu susu mfumo kutiesa mausu. Ya ufufu fuzu. Jiwe suzu ni nachofa kumfuni za kugera kochusu.
I'm original, oli japa olo OG. I'm so connected, optic olo 4G. Ligo mumino shao yo, watane na coding. Kataba pangile koplani, watane ya coding.
Banona Chongo.
My name is Mac.
Fana Kandalama.
Spake it.
DJ Mzengaman.
Omojombuli.
MM Beats Generation Music.